Landlord Kibera, Landlord Kibera. Kama nubi mini Landlord Kibera, Landlord Kibera, Landlord Kibera. Kama nubi mini Landlord Kibera, Landlord Kibera, Landlord Kibera. Kama nubi mini Landlord Kibera, Landlord Kibera, Landlord Kibera. Kama nubi mini Landlord Kibera. Mindo best thing kutoka kwa biggest slam. Octopizo Kayvon in my finest. His Majesty Highness, I'm the only one. Lion King kando yangu kuna lioness. Niko high, sijadai ndo macho zangu ziko small. Wadhi wengi wanadhani nina Chinese mom. Wame jam juana bread, zaoni suffering. Rumors wana spread, utadhani majarin. Chifi gwe, lakini silagi fufu. Ngekuwa fanwe ngwe, obvious ungekuwa kuku. Washiwa mechizi ni mwaroga bila juju. Na ita wangu dumchu, anaumiza dudu. Bubu, aka Mr. Money Talks. Utadhani mwafungia juu kwa kichwa nina locks. Na deliver vibaya kama mother pumwani. Stereo, we mono, utadhani form one. Landlord Kibera, Landlord Kibera. Kama nubi mini Landlord Kibera, Landlord Kibera, Landlord Kibera. Kama nubi mini Landlord Kibera, Landlord Kibera, Landlord Kibera. Kama nubi mini Landlord Kibera, Landlord Kibera, Landlord Kibera. Kama nubi mini Landlord Kibera. Drop out, nilichoka na mebel ringa. Nipate studio headphones ni beringa. Keyboard ya red, bado beringa. Mic ya kishua na usiseme mina ringa. Wame dos.